Haruna rero kuri iki cyumweru mufite umukino n'ikipe ya Benin nusoza amatsinda uyu mukino hano muri mu gihugu cya Benin mwe ku giti cyanyu mwawufashe mute muyiteguye mute cyangwa uhaye gaciro gateye gate
umukino urebye n'umukino twateguye kubera ko mbo ntacyo duharanira ariko hari n'icyo duharanira wenda ku buryo bwa FIFA kuzamuka kwa yari ama groupe yo muri FIFA ikindi navuga nuko dushaka kugarurira abanyarwanda icyizere kuko twari tumaze igihe tudakora neza ibibazo byarahise muri ekipe yacu urumva yaba mu bakinnyi cyangwa se mu bayobozi so kubwanye nkaba numva turahangaha turi tayari kandi wenda mu izina ry'abakinnyi nkuko twagiye tubiganira no kuvuga ngo twese objective ni imwe yo kugarura icyizere muri ekipe yacu
aha Haruna rero uyu mukino kuba ari uwa nyuma niki gihugu mwageze mu munsi nyuma y'imyitozo maze mu wendo y'uno munsi wa kabiri mukora imyitozo mwacyakiriye mute gahunda yayiteyite ukurikijeho umukina n'umupira ibijyanye n'umupira biroroshye hano
bo mu by'ukuri urebye igihugu ntacyo gitwaye kubera ko klima ntago ari mbi burya uzarebe iyo winjiye ahantu klima ntigusumbuwe ibindi byose byo bya football n'ibisanzwe ni ukubahiriza ibyo umutoza aba yababwiye namwe nk'abakinnyi mukabasha kumva ko murahanga kubera akazi ko ntabwo twaje gutembera so kuganye nkaba numva wenda kubw'iki gihugu ntacyo na commentingaho cyane kubera ko klima ni nk'iyo mu rugo n'ikibuga tuzakinira twagikoreye entraînement urebye muri rusange nta kibazo gihari
niki noneho wabwira wenda nk'abanyarwanda kakanya mbere y'umukino wa Benin umufite kuri uyu mugoroba nyine kuri iki cyumweru ni mugoroba
bo mu by'ukuri abanyarwanda icyo nababwira nuko twese turi abanyarwanda iryo jambo nahoze ndikoresha cyane twese dukunda igihugu cyacu kuba wenda tutara akoze neza birashoboka kandi burya mu buzima nta nubwo umuntu yishimira gukora nabi gusa birashika batugume hafi wumve ko ni ikipe yacu nubwo twakoze nabi turi abanyarwanda nta mpamvu yo kumva ko kubera ko twakoze nabi twanga ikipe yacu nituyishigikire abashoboye no kuyisabira bayisabire turebe niba ejo cyangwa ejo bundi yazongera ikaba ikipe nziza ikipe izajya ibashimisha nk'uko wenda babyifuza.